Alright, ke masibingelele makhanga makhaya lalele khona emsakazweni umphakathi lamigama ngusipho wakwachule isibongo insuku zintathu kuJulayi sisendaweni ke yesahlumbe la esikhona namhlanje sisakazela khona ukuzokuzwa ade kwenzeka namhlanje usumzile ke unqonqoshe wezemfundo ukwazi imshengo ade khuluma ukuthi iyo nenhloso yini ade yenze ukuthi begcine bebe lapha ke esizweni sabathembu ngabe senze iphutha ke masingahamba singakhulumisana nanganaye undaba ezitha wesizwe sabathembu undaba ezitha asikubingelele sikwamukele emsakazweni
Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Asibeke indaba ezitha namhlanje siyabona ukuthi umnyango wezemfundo noma sithi uhulumeni bezile endaweni yakho iyakhela umuntu isithombo sekhanda bezuthi ukuthi kwenzekani ke namhlanje endaweni yakhe esizweni sabathembu.
Ngoba umsakazi silapha endaweni yasesahlumbe namhlanje beke kwaba nenkinga lapha esikoleni esibizwa ngesahlumbe high school bekukhona inxushunxushukezo kuxabana kwabafundi. Bekwazana bephathelane ikhali kunokubanga ke izinto ezithile ebezibangwa yibo esingatholanga ke kahle iqiniso eliphelele ukuthi ngempela ngabe imbangela beyisuka kuphi kodwa nasithi siyalandelela sithola ukuthi abafundi okuyumsusa ukuthi kuze kugcine kufike kule ngxabano sigcine singenelela kiyo kwaba ukuba uthisha omkhulu ubaba onkala ashintshe izikhathi zokungena esikoleni
asibheke indaba ezitha njengamanje ukuthi alright asibheke indaba ezitha ukuthi njengamanje senihlanganile ke nabazali bekhona nongqongqoshe yini akazothi indaba ezitha ikhamba ophume nalo ukuthi igcine kuvulwe isikole
njengoba ke sihlangene nongqongqoshe namhlanje nabazali kulomhlangano bekuzodingida nokulungisa ke iyinkinga kube khona ukuthi isikole sivulwe ngoba isikole bese kukubi kakhulu ngoba kuthe kuzovalwa izikole zonke iKZN yonke sase vele sevaliwe ngenxa yokuthi kwajaha nabafundi bagwazana ngaphakathi kwamagceke esikole
asibheke indaba ezitha into enkulu ekhulunyiwe kulomhlangano ukuveza ukuthi idakamizwa senziswa kakhulu ikakhulu kazinsango masekuba uphuzo lidakayo undaba ezitha uzothini ikakhulu azibantu bakhe ngoba sisendaweni yakhe ukuthi nesikole sisendaweni yakhe ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kunganqandeka kanjani ikakhulu kazinsango kubantu abasha ngoba ngaphandle kwemfundo angibona ukuthi mhlawumbe khona bangakhona
kubuhlungu kakhulu umsakazi ngoba ngempela njengoba silapha nje idakamiza yona nto ebese qhulwini eliphezulu nehamba phambili kakhulu kule ndawo ingakho ke ngingenelele njengenkosi yesizwe ngoba ngiyafisa ukuthi ezokufunda nezokufundisa kube yinto eqhubekayo idakamiza-ke neyikhali endaweni yokufunda nokufundisa kuyinto engigxeka kakhulu mina njengenkosi yesizwe engingafisi ukuthi kungaba yinto engaphinde iqhubeke ngoba iy'ngane lezi esifisa ukuthi zibe lapha zifunde inhloso yethu ukuthi ikusasa lazo liqhakaze ziqhubeke zibe ngabaholi abafundileyo kungaholi abantu abangafundanga
asibheke kulena oyivezile ngaphakathi bathi ma beveza abantu abaningi kade bekhala akuveza abakonkasini nakanjalo ukuthi isikolwe sisodwa ube usuveza ukuthi nike nakhuluma nomnyango mayelana nesikolwe endaweni yakho dobela umlaleli isithombe ekhade khona namhlanje ngabe kuthiwani ngesikole nizothola isikole esisha la sisahlumba ukuthi kwehlise umthamo khona abafundi
Msakazi ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike kulowo mbuzo impela namhlanje kufinyelele ekutheni ungqongqoshe akubeke ngokusobala ukuba isikole uzosakha esisezingeni elisimanjemanje elinobuxhakaxhaka besimanjemanje sekokaningi-ke njengoba nizwile ukuthi kade bekhala besho ukuthi isahlumbe high school iyodwa lapha kule ndawo futhi inama primary awu 7 ade phakela yona njenge-high school so ungqongqosheka namhlanje uye wakubeka senkantolo yesizwe ukuba isikole sizokwakhiwa kusukela ngonyaka ozayo ukuthi ngo-2021 isikole ke sobe sivula ngokusemthethweni okuyokwenza-ke ukuthi umthamo ke wabafundi nokuminyana nokugcwala kwabafundi kulesikole isahlumbe high school kuphunguke ngoba ke uyazi nawe ukuthi nangabe iy'ngane ziningi alawuleki lapha nje iklasi ngalinye uthola ukuthi uthisha uthi efundisa iy'ngane zibe zicishe ziyofika ebhodini so ukwakhiwa kwalesi sikole ke nasesiqalile esivule sisebenza kuyokwenza ukuthi kuphunguke umthamo wabafundi ukuthi kuminyane kulesi sikole isahlumbe high school kwenze futhi nokuthi lokho kuhlala kuhlala kudale ukuthi lesi sikole singafunctioni kahle kuphungule lo mthwalo ukuthi ke sezimbili ikola kusekho kuminyana okudala ukuthi ke nengane egcine ungahloniphi kube khona nobugebengu.
Ndabe zithi asibonge isikhathi sakho masesinje umlayezo umzuzu wokugcina ukuthi uthini umlayezo wakho ubhekisa ke kubazali nabafundi bakhona esahlumbe high school.
Engikunxusayo ke kubazali ngicela ukubambisana nabo kanye nomnyango wezemfundo ngoba abazali ibona abahlala nengane nabafanele kube yibona abafundisa iy'ngane kuqala ukuthi njengoba ziye esikoleni noba ziye emphakathini ikuphi okulindeleke ukuthi zikwenze. Uthisha usuke se-ayina nje lapho akabona khona ukuthi mhlambe kusalele. Thina-ke njengobuholi bomdabu ke sithi sivulile izandla ukuthi abafundi nangabe abazali bethi babaxaka silekelele ekutheni sihlale phansi kulungiswe kufundiswe ukuthi ingane kumele iyiphathe kanjani ngoba asifisi ukuthi iy'ngane zethu zihlulwe abamhlophe. Babamhlophe njalo bona okwabo kuhlezi kuhlelekile kuhamba ngendlela eyiyo. Othola manje abanye abazali iy'ngane sebeyithatha bezise ey'koleni zabamhlophe ngoba bebona ngathi iy'kole zabamnyama ayikho i-order noma awukho umthetho.
Ndaba ezitha siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Alright, sibonge kakhulu kundaba ezitha kuyena kude sikhuluma naye ngokuthi kwenzeka lapha esahlumbe ngaphansi kwaso-ke isizwe sabathembu. Siyabonga kakhulu ngokulalela.